apambene nenza kuzwafana ngwana lweya nimi ninganga hlambi nimi ngwalanga tsemi apanza ni mavolwe mingwala kulanguza masemana ngingwenya amathapa ngibhanzala
halakapo 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 halakapo.